Copleggiamo.
C'è stiamo un power. Them camera kids too.
Sound of Africa.
Can't be worldwide, ladies and gentlemen.
That do it up. All of my power won't quit.
Rich crowd.
So far, so far, so good. Taking baby, you are too good. From the dante now, nan, kima unati we. Divambi divama kea, but you almost in the amawina. Una betting up as in a yanga. Utima wanga unatenda. Team on a Champions League, what it takes, I whoever. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela.
Hey.
Ole, ole, ole,
Mwana.
Oh, oh, oh.
Tote mpile te kubwa ishe paka alukungu. Numbani UEFA, teti ndari olupundwa. Paya mpapa techi mpombwa. Ula timbula nechi mpondwa. Chikanda na tute ni ya titiriki. Fitenge na mamini ya masiriti. Mwesole ngila, gana kumona limo limo. Mwesole ngila. Ati Ronaldo lo Messi. Nebo na dipidi da iwe winefe Messi. Awe de goti ni webo. Waditeisha mami orote iwe pulea. Yonse nda bebati.
Ichi mwana Champions League. Waditeisha UEFA. Ulefa ikaba London. Nalananda na FIFA. Golden boot. Ichi gombe kale na kupela. Ole ole ole. Oh oh oh. You know how to handle me. Ulambi kama unafika reji. You support me. My number one ufani. Lelo ndefwa ya kutotele. Shile kankula mbule. Nangula fia liko selebaki wali kusaiti ya andi. Wajabe nangu wanani tabaine. Chifu kwa nezelebe maneles. Unani doba we. Unani vomela we mwenezeli. Shileka, shileka nkula mbule, leka nkufupe. Baby wangu, unawina mutima wanga. Kufu ni kati ofiwe. Team on a Champions League, waditesha UEFA. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh. Team on a Champions League, what it takes, I UEFA. Ulefa ikaba London, nalalanda na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole, 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 oh, oh, oh.
Copleggams.com. Wow.